see young
Nakuzo na muwiki Mkwano kwa fete gulina You got some money
Kukula milio
Newe joyo zimu
Emu milio
Mande kuwa kulikulamu Tuesday ziba pedikiwa manikiwa kaliki Olo kusa tutulia lusania Olo kuna tutega mudizani Saturday, Sunday we have the ratchito zine Madame Zina Ono zina Osina biriko Ogo wa stress away to Anyo ya tazine Boss zina Ono zina Biansi, biansi Zina, zina Sisti muyo Sula pia Topi ma, topi maze, topi mirako Sentezo Sima vitia Tozi tola kwa Switching, switching au mala nota Opuza ukanga ninga lota Kaiba kunyumire manyandi mkufumba Mbele ya buwembe jana kwe komba Mande kuwa kulikulamu Tuesday ziba pedikiwa manikiwa kaliki Olo kusa tutulia lusania Olo kuna tutega budizai Nileo sasa Saturday, Sunday, vi Kabula rachito zine Osina biriko Ogo wa stress away to Anyo ya tazine Boss zina Ono zina Biansi, biansi Zina, zina Nakuzo na muwiki Mkwano kwa fete gulina You got some money
Kukula milio
Newe joyo zimu
Emu milio
Mande kuwa kulikulamu Tuesday ziba pedikiwa manikiwa kaliki Olo kusa tutulia lusania Olo kuna tutega budizaini Nileo sasa Saturday, Sunday vi Kabula rachito zine Madame Zina Ono zina Osina biriko Ogo wa stress away to Anyo ya tazine Boss zina Ono zina
Yeah,
I'm trapped in the back.